yande joni tori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde on ñalle e jan hannde en kalan dow filla ko darto hono jiidal gangal hakkunde janginoɓe mawɓeɓe université ji leydi Niger kañum en ministére hawjine filla ko darto jandeji ɗin ɗon ɓe kaldiɓe narraɓe pamray nden e murtere mabɓe kamɓe janginoɓe koɓe koƴƴi lewru bombol e université ji ɗi gomnati leydi Niger no woni e hoore muɗum en garan kaala nonni faarne ceinture verte ka wona pilol ñeme leɗɗe awaɗe ɗon endan ɗe milliaji ɗen endan ko warta ɗum endan ɗum laatake laawol laamu ko hoƴa gabbate rende nokkuje ɗe ɗum ndu en paman ko ɗum woni yewtere men pinna hannde en altinere fuu ko mbowunoɗ en dow filla sariyaji hannde ndu kondam madame goje memne gazibo o haaldi e Balkisa Hamidou e dow fi yimɓe tawreteɓe hono kulle mbujjaɗe na bonƴitaɗe na koƴiraɗe dow jamma e ñamol amana ne wonno joomum jogorte nimɓe majjuno nangue kaso en nanan kañƴum ko ɗum woni kono jañale mo Soumana Amadou jangantan habaruji fulfulde nonni wontereele habaruji ɗin yerno mbiruɗen hara fila ko darto murtere golle ko lewru bumburu ko janguinoɓe université ji ɗum woni lekkoleji mawɗi leydi Niger wondi illo altinere ƴaɓɓinde ne woni e hoore muɗum saabu ɓe gaɗi joddal ɓe kaldi ɓe pamray hakkunde ministére hawjinde jande nde kañum e syndicat janguinoɓe ɓen enda ɗum wonno ko fande secrétaire général hono fawar jon nde ɗo fedde mbiyeteɗo Nabala Adare haalani bandi min hono fawar jon du kondanni mbiteɗo Moussa Hassan kolandimo
la stratégie du gouvernement
hanko gomnati tefata woni tawe janginoɓe université ɓe wi'e hakke funon ɓe gala ko ƴaari hakke ko darata ceede mabɓe ɗeɓe kokketi naɗeɓe tokkata ɗum gomnati jaɓay wi'e hakke mabɓe noon ɓe acce ɓe kawjo filla cuɓakiji mabɓe kan fuu e filla cuɓaki ardotoɓe sarusuji janguirɗe université ɗen tawi du kulle ɗe fuu no hakke mabɓe ɗum du woni fooɗu fooɗu tawaɗo hannden caka gomnati o e fedde amin nde no wodi du filla ñamane ceede ɗemin tokkata gomnati ko hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati kam fuudu e ko hitaani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ko watta millioji keme jeetati e woronje e nayi ɗum woni ceede ɗemin tokkata gomnati ndenne gomnati durwa hokka min ɗe to lewru février du watata murtere amin nde du laawol mum jeɗɗaɓol ni min coƴƴorta
ko
nonni ko watta janginoɓe capannayi e jeegom kañum yiɗa ele lekkoleji pamari sappo e jerto no yiɗa ele lekkoleji hakkundeji ɗum wonno ko fa hannde kawjiɗo har fila ko darta jandiyeji ton endan ni hono Gaya département muɗum haali o subaka hannde o ɗon ko haalaka o haal ɗum kanko docteur on endan ton endan Gaya saabu o wi hono wakkati ko ɗum watta du on tawi ɓe keeɓi janginoɓe heɓe ko watto jerton laati ɓe gaari ɓeyditi ɓe mbi ɗum to ɗoɓe jiɗɗum o wiita kena Mahamman Fari Adam nani ko haalani bandi men Fadal Alou to fi o
sarusi Gaya kawjiɗo filla janguirɗe potorɗe janguirɗe laso ɗiɗi wonno hawji janguirɗe ɗe nder mum janguirɗe tawaɗe nder jonde ko en joyi tawa cukaɓe jangoɓe ujunaji sappo e keme jeɗɗo e laso e go'o gonno janga nder majje ɗe fuu miɗen tawra rafi keƴoron janguinoɓe nder collège laso ɗiɗi e jeegom ton du nder lycée janguinoɓe sappo e jeetato hano ɗum woni dimma janguinoɓe ɓe min kaaja hannden hannden bako jeɗɗire wittine de nder mum min gaddanama jeetato gom ɓe min jaari nder janguirɗe gom hana du minen tan kaja janguinoɓe ɓe nokku fuu no nder reedu leydi Niger joni ni min darannon min gaɗanon fadde woɓɓe waddede gandeni ɓe keeɓi daaki fa hitande nden timmi to tabbat ɗum waddan saɗornam har ko darata janguinol nder janguirɗe
nonni hono milliaji awaɗe fiili gallure ñemey ka e ndu konɗan e dow ko warta ɗum enɗan ni wurtinanama laawol laamu ko wata ko tawi renama to himɓe gaɗa ko yiiɗi fu nder muɗum ɗum ndu konɗan ni waɗama hono illu atalato enɗan gomnati leydi Niger hoƴi ngol ɗo laawol anditan no milliaji ɗe awa kana caggal ko leydi Niger heeɓi hoore muɗum gam batte ɗum rena gallure ñemey nde enɗan har fila ko darto kennuli e duyduli e ko nandi e muɗum ɗum waddi ko fawar joni hunde ndu konɗan waɗi himɓe laatiɓe jii e ɗum moƴƴi sanne kam wonno mbiteɗo Sani Ayouba goto e hawjiɓe filla ko darto sukaɓe ummatore wadde ballaga mum yaade e ko yarti laddeji yesso o haalani ɗum mbiyeteɗo Rafika Atta Herdo fi o
ce décret a été signé
ngolla walla mu ko wadi hoja woni gam beeditide e laabi goddi ko janodi illude han ko darta filla kawjagol jaaye e laddeji kambe kawjaki nokuje toledde awado dun du gam warde beedita e talki saria nokure witende centre vertenno gan wodi talkurum saria amani lawalla mu ko jangongol dartana jojinde sigila golle ko beedito do fi kawjagol nokuje kawtade den en jettatu lawo lamu gol gomnanti leedi Niger hoji gan ko buri wadde laabi ko jaade di fu di galana du do tane dum wadi komni tawa hande le sador momoni be fu andi gam dudal sentir verte on fu mi mursi
noni gam batte wuro ngo laaba ngo seno kan woni gallure dogan duci region mo do sononi dum wadi ko fa hande ni himbe hawjibe lango no kunde ko ete police sanitaire en gadi wosagol den gallure den be bi jong o ko be kadi kulle kewde gade don kan wonno tappol gawrle wurdon yoppugol kulantareje to heba fu kanyi anka ni keddi ko wadoto tuundi tuundi wara jappale wuro ngo fu be bi be kadi dum na tawa der mundu konna ni hono yuppitagol ndiyele tunude e fa hande ne bele dum wonno ko fa hande dum bi tedo Sani Matiga latido kany Sani Mama Matiga latido kany on woni horejo bedo police sanitaire to dogan duci o halni bandimi Abdul Aziz Danyum.
Premièrement, il est interdit.
Arande fu hadama gawri fie le galure gan ko andon sa gawri no sokke nyangum no ummo tawa nimbe fandere baade torrabe. Hadama kati ngay ka nyagere wase do lawol. Wase der baade non via. Hadama fanda ngay ka salanga ute do lawol gan nyaw nyawuji di nimbe nangata di fu Allah e tundiji tawtedi no njoppi deno. Hadama nimbe cinga ledde ma goddum do lawol ko hatta nimbe mitte dun don wona ngonga. Min kadi desol mbirgiri do lawol fa boya der gallure kambe yoppugol ndiyele nyegeje no ndufa do labi labi lamu ko jaadidi dum jawta do ganduuci tan mana majjundu woni heba gallure den laaba hisina nimbe nyawuji ko
eviter certaines maladies
gani andinde e famtininde bibbe wuro do fi ko darto hakkeji mudu en kany e fawar jondu hono domle mudu dum waddi ko fawarjo rotab fedde non jingonodo fila ko darto arsu goltir leedi waddi hawrter gon to endan do so gam famminde himbe be enda hamidu musa goto e hore rotab nan ko haalni bandi min aw suk adrahman dum woni koro hawrter dem gaddo so de enda
le budget et le cœur de la
jawdi leedi gollirteni kan woni sembe golle gomnati fu ko bi leedi anda no cakantarare mu na golle mu e gonano gadire nano kawjore nano watte ko hakke mabbe wurto to saito bi leedi o fami no sigila kawrol jawdi gollirteni dim wonano sigilore dume du cede kawrade den gadirte gollal fu gal wattaake der sigila o to no tidi golle dum du woni ko min gidi himbe pamana illa puddol sigila on fa yotto e wote makko o joddini himbe no ani andana no woni no wada fu ni du tan watta ko be gidi golle fu tawe der sigila o
direct prise en compte par ceux qui nous dirigent
ko watta rewbe jeddon do sappo fu sen ni no rima fu rima tana ander wuro mudun en yata loktorore dun dun wadna be nyawuji nyawuji chatudi san chagal jomur rimi dun dun yidano du konnan tawe jomu yotto kel loktoro ton enda tana loktoro de gender to rewbe kany sukabe nyawtete be kiseke hono fawar joni hono himbe ne jahaton sanne yara nyawuji di chagal rimi wurdon enda sabbe bile lebbi jeego ni be kebi ko watta himbe kemde chapande jeddo go ngarrube nyawuji chagal beyni o dun du konnan ni hono har filla ko darto sawrugol majju nenne ne kay wakkat goddum wodi sadarama sanne yerno faane docteur Edmond Aloke Adamu latir kanya hawji no kurne enda halniri bandi min ton zender Mustafa Mamansani
si on arrive a bandi la
couche deni Allah wadi rewbe acci jodaade wuro beyna to tabbat dudal sadarmaaji di rewbe cukabe mu en gada beyngu gondo gi'a fu mosala mu en heboto hanu misali rafike joron iyam rewbe gada beyngu ganjaado suka on samay nyanda o waddaadu loktorore fu tawan o tampi kanko e suka on fu jonkay wala ko be gadani be kisini suka on du de rimama wuro no waawi tawre sadornam fuufe deni du der loktorore debbo o wari beyni to do ko yaawi mosala ir sadarmaaji di fu hebu kaki gon holli ko do der leedi Niger do rewbe sappo rewbe jeeno fu wuro jodoto dima se to be torrake tan ko be gadde loktorore denne dane an woni rewbe pama ko loktoroje de e gollobe mu en fu gam mabbe wadi be gadda
nani ono fawar jo government leedi Niger hoji lawo lamu gam batte hono jeccinde laabi ndena guto en department filinge region mo tilaberi dundu konda wonno do fille ko darto hono ko watta ko tawe gomnati on enda na mbendu sogeji ko tawte ton no hokke lawol wada kulle godon no wakkati muyi wadde kulle den enda dun du no buita du fawar jon ya wartaji himbeje ele no kuje de be ko ina nandu kambe gomnati on yerno be kollirni hono do fi ko watta ko tawe hono denagu heji ele no kuje den enda noni faandar filan denagu ni to enda mali du kondani hono kandu hono fiande gon wadama fiyande ko nan ko wada ko watto hono gendarma be nogay kay won ko mayi njoy mabbe nawni heddi chapan en jeegon dum wonno ko hippiter ko wada to endan e leydi mali hakkune mun ko afp ko nan yottini eno yerno faande ni so geji leydi mali halirbe bi hono kalyor so geji to wete sokolo ko woni fa hadde kerul e mauritani to wonto hippiter de wadi ko himbe ben piya pide den endan fa boni himbe nogay mayi non difa ne njoy nawnake sanne tiagal mun be bi be bari kambe du ko nan warbe be enda nayo mudun en bakota sede wobe du wi ji kulle no burtide ton endam noni faware jondu leede kerde leedi libi ka en wadi hawrter mun to enda algeri gam batte jewde hala libi ka enda heba dun hebene mosola den non kambe leede enda no tawadu ko nanim hono minisab yaabe hawroy ton enda leede du kam wono faande se en dari no tawa be biyana ni hono himbe wada joda kale hakkune mudun no buri hono sogeji leedi goddo ye waddo don endan gam batte hono no leedi wori hande ton libi tawabe don ministere hawjibe der leede mu e leede yasin be tunisie egypte kanyu e chad e fawar jondu ko na mali noni fawar jondu ko na himbe leedi sudan e leedi niger du ko na jey fotto e hawrtande enda be kali be kolli hono satorma fati himbe njanga da sogeji leedi gon nata e leedi beede konungu yerno afp haliri
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy enen
to on jaggutin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo kobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
so alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu potten faada studio kalangu yado leydi niger
yewtere men pinno hande yero mbimi filla seriaji altinere fu hande de en kaltina hala hono himbe tawrtebe kulle mbujjaade de halfina non de sodu non de wono lumtorodu non fu joomu no waawi nangede nangal lebbi ko watto sappo no famdir fu den dun don du kondani ko hun non ko hada hara datol kemi tati chapande joy e nayi gollaabi sare leedi niger kany won ko haali dum kany dum won ko faande madan goje maymuna gazibo won yewtene do enda hakkune mudum e balkisa hamidu en pantino forward
neddo fu resi gineji gujjaadi nadu kebaadi do jambi mako bonnugol holare no andi no dum wontiri joomu no waawi nangede no goje maymuna kitotodo wiri
Datol keme tati e chapan e joy inay talki seri a leydi Niger hali hala kite nanyi dado e kulle gujjaade
e deli do rosel
noy dum famirte
constitue le fait de recel le fait de détenir sciemment
kon dun on ni woni resude kulle bujjaade na teta na bonjitaade misali suka maado mo gollata yahi waddoy mota watti der galle maado tawe e anni du wala fu neddo du fu hokkay dum motaga to han nonniya seni ne o tawdama e ar bujjaade na teta na bonjitaade fani tawi ne o anna se ko wujjano to fu kitoto do waawata nangude dum deni suka maada no golla fa waddoy ceede ko itti golli dum waddi halfinima to fujjama dum toy kedda cede de se o wi ma joddi makko no gasi kano sen tawama neddo o gacce o wadi ko hebi kulle de han laato o wujjudum naadu o wonjitudum o waddi o halfinima dum andu e faami ke hunde de i wayna e guika to naadu wi e jomu ya ho jomota hopital na loktorore wadda to maada tawe an i horema de anni wala o jiaadum to so heba fu andu konda nangete o seria waawata laata de nino se tawe ya anni kulle de
Il faut simplement que vous soyez au courant que l'objet qui vous a été confié provient d'un délit ou d'un crime. Lorsqu'une personne est reconnue coupable de fait,
senine o hebama idodum no wawi nange lebbi kewdi fayato du ijene ko jamiraay mi sakiraabe ni woni kakkilo e kulle ene o anna to ciwi hanoni goddo gondo e jahangal wadda sawdu mun go hokke to durwa pama dume woni sawdu dum ko jaba sabu himbe hewbe nanganaama kosogan dun do jaba arde a anna dorog woni hen say nangene da dum den ne wajibi ni huune fu ko kokkeda ceutino da fa pama woda to dum woni gonga fi o
c'est ça la morale juridique du délit de recel
e do don ko habru mi fulfultili hande sembi assalamu alaikum mbalen to jamwali.